nzende mulamu n'omutango gwe wasasula olw'obuzito bw'ekibonerezo kye nandikoze obungi bw'amaziga ge wakaaba n'obulumi bw'ebigambo ebyafuluma mu kamwako olw'okwagala nze ndokolebwe ekisakye kitapimika okwagalako kw'enjawulo n'obuyinza bw'eyo mu ntebe tebyenkanika tebyenkanika era byewunyisa mukama nzize mu maaso go nga noonya kubeera ensi eno n'amayengo gayo byonna bitulugunya okusasula kwa mwana w'omuntu kunyiga era kunyiwa naye mukama kusaba ombeere tukawa wawakanirwa obuyinike n'ennaku mu mutima gwange yabimponya teri kineerali byona yabiwangula obusibe bwe nnali nnimuwa bwa mwoyo yampangusa enseno ne bwe nkyukira mukama tandekerera ku makya mutuntu n'akawungeezi anamala yamanyi era okuteesa kwe tekuba kubi yadde waliwo abapesa obubi setyamuli kuba yawangula ekibi kyemansaba ekisa kyo kimbeere mukama ekisa kyo kimbeere mukama nzize mu maaso go nga noonya kubeera ensi eno n'amayengo gayo byonna bitulugunya okusasula kwa mwana w'omuntu kunyiga era kunyiwa naye mukama kusaba ombeere tukawa wawakanirwa mukama nzize mu maaso go nga noonya kubeera